DJ Brian. DJ Brian. Brian.
Everybody needs fresh sauce.
This is Hyper DJ's Entertainment from 256 Uganda.
Off, off, pass. Money.
Baby, waonyesha cheko. Jingi, it's
double
books.
When you touch my body, I feel I'm deep in love because I got you, my love. If I offend you, see my bar. And we come back, apologize. Baby, girl, you say it, honey. Okwangu wa uhakika. Uni utamu gani. Weza kumenishika. Baby, girl, you say it, honey. Okwangu wa uhakika. Uni utamu gani. Furumai. Baby, let's go far away, far away. Baby, far away, far away. Oh, far away. fly away.
Oh my God, DJ Puff.
Run that tune, that one them mad.
Ha, yo, we no play with them, you know. We no play with them, you know. Cause when we drop tune, the place a fi shell down.
Papa, I like you so, my love. Let me call you sweetie, honey. Wakungu wa uwakika, uni utamu gani. Waza kumenishika. Let me call you sweetie, honey. Wakungu wa uwakika, utamu baka ndani. Muda wote vurumai. Baby, let's go.
Mchana juani unatembea. Utoka poni mbali, wenda poni mbali. Maranga mia mbebaji ya katokea. Kukushusha mzigo lo kwelebea. Upata fadhari pole na safari. Eraswa chupi tumi. Yote tisa ila kumi. Umeruyesha mana ya upendo. Sipo maneno bali kwa vitendo. Umeridhika na nilicho nacho. Pewa tutolea gimacho. Sikurikiwa sina twalala. Oh baby twalala. Ah baby, before I close my eyes, mina mumba Mungu wa kuline na kusimamie. Window pacha wangumie. Eti sikuizi vipi mbona sikusiki tena. Sikusiki ukilia, sikusiki ukisema. Nipo bize na buja mani nimeshe sema. Niko bize na baby na msalaba wake. Taubeba, taubeba, taubeba. Na nitafika nao kiume. Nitaubeba. Iwe kwenye shida na raha. Ama kwenye shibe na njaa. La kwa kondo langu maitali. Kanao kiume. Imagine ujifahamu umezimia. Kwa damu zinaingia. Umbari kafuru kanoza
sanyo nyoka. DJ Kwa
nimepaga wa mjuru. Ya kila mara ananifanya silali. Na muwaza yeye tu. Anaiwe karo yangu juu. Ana ototo tu. Sema uzuri ananipaga asali. Mina ilamba tu. Na pezi letu ni kama suna. Naulizi kama suma. Hata akinuna. Bado napendeza mchumba. Mkimuona ananichuna. Usinione huruma. Chamtuliwa na mtu. Kutu yake chuma. Basi mwameni na mpena. Sawa. 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 Mwameni na mpena. Yes. Sawa. Right. Sawa. Sawa. Patient, I
sina haki ya kuchange ya idea. Apo apo nimemng'ang'ania, apo apo nimeshikilia. Na visa koro kwinyo mtaumia na kwa hakika. Haya mapenzi kusema kweli yataniua. Sema kweli yataniua. Na penzi leto ni kama suna, na ulizi kama suma. Hata akinuna bado napendeza mchumba. Mkimuona ananichuna usinione huruma. Bado wa hasira, bado na nichukia, bado na kinyuma.
Oh my god, DJ Brian,
run that tune, that one them
hasira. Yo, we not play with them, we not play with them. No car when we drop tune, they play us up and share them. Drop, drop, spot.
Kusema bora tuachane, ndo kaulie na nyuma. Kila nyeke kumbuku sitafutane. Sikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka. Tusijuane, nilisema kwa sia. Naono na juu tusinitukane. Namba yangu nyingine usijefute. Sipendi tuchukiane. Naugua kila nikikumbuka zamani.
Tazako tu, tutatafuta kwa mateso. Baby, baby miti ya kawaida kosesha hii kidogo na chokletea usinune pokea nipate moyo unifariji na chuti naziongezea usichoke nyombea Mola kubariki zaidi
Mungu kakupa sura, kakupa shepu Nyuma chura, mambo yetu mwana sanura Mwenza kumini, I love you Meniteka medula, ligo vietu Akili ya inandala iko pepu, umenifurula Mwenza kumini, I love you Onivumikie
do me well, you're jelly. Now you are divine, so now you be my remedy. Give me good vibes, give me positive energy. Me, I can't ever, ever leave you for nobody. Salema, go back up, Malata, give me some, come and play. Josh, like every day. See, I got 20 eyes on you, and I'm.
Pull up,
I get the shake up,
I'm gonna
be like,
shake it up.
I'm gonna be like,
choke, nije nikuone. Nikishindikana pashi nitumie video zako za Snapchat. You know I like that. Nimekumisi sana macho ya kutaka. Video kwa sata, mda ukipata. Nitafry nikikono mwana data. You're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaunipa misi kinai. Angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaunipa misi kinai. I miss you. Utani waka una michezo unikosha. Fanya rudi upake unanitesha baby. Wapo wako kwangu unanitosha. Baby, do you miss me? Yeah. Au mimi? Baby, ukumisi daily. Yeah. Daily, daily, I'm so crazy. Yeah. For love I'm crazy. Baby, nakumisi daily. Yeah. Daily, you're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaunipa misi kinai. Angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaunipa misi kinai.
Umenifunza kupenda, tena nimependa. Januari to December, babe. Takuwa na wewe tu. Nyaka na yo inasonga. Natufika uzeni, my baby. Mingine sito kwenda, babe. Okay, yeah. Eni mwili mmoja, pamoja. Shikane tuwe kitu kimoja. Isi wangu jangotia, my lover. Got you for life, my girl. Ooh, yeah. Watani beba. Wanifunge jela. Nifungwe jela.
Anima nimu by your side.
Watani beba. Wanifunge jela. Nifungwe jela.
Anima nimu by your side.
Tiketi kunipeti peti eh. Ulivojazia ukinisusia itanizidia eh. Nangangane asitu kuwajia unanipatia eh. Sambu usaka jori. Unapenda macho yako kolori. Shuru kanka jori. Ducheze kuchi kuchi kwenye mapuri. Sambu usaka jori. Unapenda macho yako kolori. Shuru Lucheza kuche kuche kwenye mapuri. Ay, alama, tam. Ah, alama tena, tam. Oh, alama, tam. Ah, alama tena, tam. Ah, alama, tam. Ah, alama tena, tam. Oh, alama, tam. Ah, alama tena, tam.
Funny boy. No, 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 no. kukamata Mutamu unapenda ukita Basamu unafonipa kwa mashamu shamu Ujanita naka mukamu yeah, eh. Nitachuchumia na kumiminia nimekupania yo Takusugulia kastiri waya na masufuria Nikisuna mawelala
Tamuta
Nipenguru sangara
Tamuta
Nikamata munara
Tamuta
Tuliza papara
Tamuta
Yesa mbo Saki chora
She didn't like to wear designer And I love it every China My paloma
Do she fire I should be my desire My girl in the retire My paloma
Girl you don't know There's something about the way that you smile Killing me slow Me I don't go lie your face they define Me want to hold you down Baby no go cause now me and you go run you down mi corazon please don't let go Come close, make you hold me down Give me love, make you give me way mi corazon please don't let go Come close, make you hold me down Come close, make you do me way She fine She don't like to make designer And I love it every China My paloma
Do she fire I should be my desire My girl in every tire My paloma
langu waliudi aliudi langukia kumpenda sina budi nitangaze hadharani kibidi tufanye makusudi atogopi tantarira zao maneno chajao wanafanya maneno baby sikufanya maneno imani nilonayo ilitengenezwa na wewe uko nyuma nilianguka Ukani yoko, ukani pangusa Upendo tulonao, metengenezwa na mimi na wewe Hapo nyuma walitu wangusha, tukanyanyuka Penzi tamu, neno penzi kwa mutamu Neno penzi kwa mutamu, jamwa mapenzi matamu Penzi tamu, neno penzi kwa mutamu Neno penzi kwa mutamu Jamba mapenzi matamu Na Aya Na
Shaka
Kwenye kili yangu ni wote shako mwenika Turn it up, the streets are fire. It's DJ Ricky, the Scratch Master mixing live from Uganda. From Uganda. DJ Ricky.
DJ Rock.
gangster in a bed tonight. She a wants me, me a know. And I'm a fool, me a day tonight. She a calling my phone. Wiggle that booty, booty. Why me talk to you? Girl, you put it on me nicely. She I'm sliding it. Wiggle that booty and wife. So crazy, you driving me.
DJ Brian.
She wants a gangster in a bed tonight. She a wants me, I know. And man, a fool got me a day tonight. She a calling my phone. Oh, she say when he's so unruly. Tell me the main reason you want to woo me. The man with a ED. Curious girl, she got questions for Siri. Wiggle that booty and wife me. So crazy, you driving me. Girl, you put it on me nicely. She riding it, I'm sliding it. Spread your two legs slightly. Oh, mama, spread them so widely. Caribbean girl won't die for me. She have to die for me, yeah, yeah. Bounce your body out, we bounce you out. Girl, you go down, not to south. Say you agree, I know fish out. Bounce your body out, we bounce you out. I'm on no scream, no push out. No loud them, no loud them. Boy, fear me. Me, I'm nine job, boy, me not fear not. Me, I'm like money and they smell like mint. Me not come for you every day flaunting. You're a vacuum under the marketing. Credit the midnight with the reason. I'm a rifle just like these
are Abba! I've been called my best. When God says yes, no man can stress. Hey, man tell the truth, man don't lie. Wezi kutembelea kiatu changu akikufai. Hey, kila mmoja anapenda kufurahi. I take myself, I'm doing fine. Nataka kuishi milele, I don't wanna die. Smoke cigarette, drinks to refresh mine. Waiter, ongezea another round. Waiter, nataka another round. Waiter, ongezea another round. Waiter.
Siwezi kukutoa machozi maana mimi sio kitungu. Kila siku kwetu siku ku Valentine sio issue kwetu. Si ni siku tu. Najua napenda zawadi majifti. Na ndo maana work hard ni kufixi. Iwe shida ya mavazi, chakula na maradhi. Sometimes niko rush niji risky. Nacho fraa tanki kosa na nume kwa Mungu. Wapo walo waini tosa kisa sina fungu. Nakumbuka long time limekuwa hard time. Kabla udani toa kwa ukungu. Ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa misina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelwa mapenzi na baduka ni hitaji. Ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa misina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelwa mapenzi na baduka ni hitaji.
Ai ni penzi langu kweli baby ni petu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu. Na ukinikumbatia moyo unadunda pu. Unadunda pu.
Just to be happy, the one and only in this world. All I see is paradise. Give me your hands right now. I need to touch you, can see my eyes. Me wanna look in your eyes and say you're not afraid now. I wanna hold you tight from the morning till the night. Oh, oh, oh.
Auntie, when you touch the auntie, when you touch me, all I can see is your love. Put it on me, want your body. Oh my baby, you're amazing. Auntie, auntie, when you touch me, all I can see is your love. More you not see, so now I see. Me shamu, you go be my babe.
My babe,
be my honey.
My babe,
be my sugar.
My babe,
be my lady.
Oh my babe,
you go be my babe.
My babe,
be my honey.
My babe,
be my sugar.
My babe,
keep it natural.
My babe,
baby, yeah, me fake it. Baby, yeah, me fake it. Up one more night, all I want you on the cause you want it now, okay?
It is shock, it is shock.
I wanna be the only one that you call it, darling.
That you call it, darling.
Oh, what a man got to do to so call you darling. Oh, for a million years, I could take you when you
Supreme DJs Entertainment.